like a rama to baswaze. Baby, let me love you, love you. Gayaye gansiru wazanga Nekankuwo yomomali Nenesikamu Nengende katika meyo Na ewe nakufuna Baby wans jaja wanze Siri kule kulina No, siri kwa ulina Baby with you Tele kule keleza Babiluno silimu rali Agayaye gansilu wazanga Nekankuwo yomomali Nenesikamu Nengende katika meyo Na ewe nakufuna Baby once jaja wanze Silikule